Worldwide music.
Zenwap.com.
Internationally known.
Flex music.
You. T-Flex for Filimba.
Ladies and gentlemen.
Mr. R is in the building. Big D. Yeah, dead. R.
This is Ozzy A Empire. High class.
Yeah. Uluchelo ni pashtomba Kewa kasuwadhe ni chungula mufilimba Tuko kana netatko for shenda Tuena china pof program nishina ishirika Gidelio se tumfok folesha Ida kufialo tumfok moneka Nishina ishirika Ifodio solio tupopo kaposo po tusombo Kabane program nishina ishirika
Kuchu Mona
Yes nishina ishirika
Kusanya
Program nishina ishirika Wikeli fok fuma kumachacho Kufike chungulo funok mweno kwa walacha Ni mwetu bambine ya kwata Di game ya kufisa maikona be kuswata Gana baka mambali loku muna pude Nikale yali shilika wanechika ngankuke Tagebe shokewa so chile ngantupe Batumba shali sango mutu so chile ngashupe Takuwa kula lefu nga tule chilinga Bieda kose tofike fula sutinga Feel the cup become a villa wele Tawapa kospane kwa tibalwele Uluchelo ni pashtomba Kewa kasuwadhe ni chungula mufilimba Tuko kana netatko for shenda Tuena china pof program nishina ishirika Didelio se tumfok folesha Dida kufialo tumfok moneka Nishina ishirika Ifodio solio tupopo kaposo po tusombo Kabane program nishina ishirika
Kuchu
Mona
Yes
Nishina ishirika
Kusanya
Program nishina ishirika Kelo ni dio se twari jaila jaila Lota kwa wati ni isa deni dio se fechalila Mipambe munu mande tangila tangila Kwa ula pina machiki nende pangila kwa ngila Kya mungulo pefya kupopuka popuka Yepa fule shita pana po ingambilo kotuka Makali wangibe ya shirika shirika foot Makuchupulo kila mudio sele shibikwa Natapu ishefi tutampa kwefi Natafunya pwecho tubika pwechi Kana tutampa kwa waneta tuleka Tufo maule pula kupaka au mamaleka Ulu chelo ni pashtomba Bossa ni boy kalumba Natomili Zon
Nishina ishirika
Ideno se tumfok folesha Ida kufialo tumfok moneka
Nishina ishirika
Ipode solio tupopo kaposo po tusombo Kabane program nishina ishirika Nishina ishirika
Nishina ishirika
Program nishina ishirika
Program nishina ishirika
Nishina ishirika
Ipode solio tupopo kaposo po tusombo Kabane program nishina ishirika
Shana Na sok sok mashi jeden Bowie Banza Dijija po boss man Team Flex pa filimba Balan Togo sanga selemani palusaka Biki mwana wane ela papjela Nigga 14 Palusaka macho maini Kindesa Ela ela sepenero Ade felan Jen logistic Numu kamba musiani Ela rich ke mpeta Rich Ken, Gatch, Dola Kampan Boss Kenzo na Jatuz Ela Black Capo Mama Shina Kennedy na Sefts
Ladies and gentlemen
Alusaka Macho Mining
No other than
This is 4-0-8 Empire High Class Music
Zenwap.com